it like we do it now. Yeah, big records, baby. Me and Wakanitas, yeah. Going in. Kama Joe mini mwamba la stokei kaskazini. Kombele soma namba la pustiza kwa makini. Mina flow na konka sana kiupandwa mashairi. Na mini ko bless kwa Mikey toka utotoni. Kama kawa niki speed flow ni tighter than tight. Makamuzi mwanzo mwisho na chusaka ni cash. Hawa maheta wani yoni niko out of their sight. Na niko high bila kush ndani ya booth ni na sight. Yeah, daily on the run. Kueka mambo sawa. Got paper on my mind. Sijalwa na chusema. They say I'm so sick, kimi stari chapagawa. Damn, I'm so ill, do your beat na sina dawa. Wanna need to spoil kid, crazy sweet without a life. But me na fun, I'm sicky, trying to find my way out. Daily tuna hustle, you know what it is. With what kind of baby, you can't take me.
Tuna make it up, that's how we do it. Kill a bit more, that's how we do it. Kill a sweet, can it as we run through it. Oh, let's do it, come on, see them, can do it, let's do it. Gonna make heat up the heat up now. Kill a bit more, that's how we do it now. Kill a sweet, can it as we run through it. Oh, let's do it, come on, see.
Nyingi wengi nwano miyo na tamana nzishi msingi. Kwa darasa la mziki ni watich kuflow tight. Toka punch to the punch, line to the line. Ni wapandishe siya mpaka ojisi tukushani. Ni wijua mashairi amini ya kama kamanda. Ni wainuleja azi ili lizidi kupanda. Kwenye tungo zangu hamwezi kupata namba. Niko tight sana na mziki ndo vangu mchumba. Mnanjua na mnajua jisi nako wakamua. Kwenye beat nilivyo tuwa niko mbele kuwa uwa lomba. Bado mjajua kwe vivi na mecha nuwa na mashari ya leo juu. Yano na wiri kama uwa haters. Umetenti wei kwa ya maumivu ya punch loka. No better day tomulika zaidi ya torch. Kuzuku speed si force vivi na beni pakuti. Bali kikweli ni koto kwa utu.
Tuna make it up the beat now. Kill a bit more that's how we do it now. Kill a sweet can it as we run through it. Oh let's do it come on see them can do it like we do it. Tuna make it up the beat now. Kill a bit more, that's how we do it now. Kill a sweet, can it as we run through. Oh, let's do it, come on soon.
Kudi nyuma kama mshale wa saa. Ina kwenda mbele kama chope na upa. Onyo, sijavi kuzima mini moto waja. Ina kuchoma mina choma na upakisha maka. Seti napenda kueleza ukweli wangu na utangaza. Kuonyesha kwamba naiweza freestyle ndo mine cheza. Kuonyesha wazi naweza seti kwamba nalegeza. Yesi siko tight sana wakizano analegeza.
Mina flow natana sana napanga vina homies wanasema kwa hii game pinzani sina mina kaza roll. Napige sala kwa Maulana na mini kwamba better day siko njiani zaja. I give the beats flavor whenever I rhyme here. Spit real hard these niggas just can't be. Tuko na shit sigo tunafanya mziki wito kani tasamia
mtasakari siki. Tuna make heat up the heat up now. Kill a bit more that's how we do it now. Kill a sweet can it as we run. Oh, let's do it, come on, see them, can't do it, let's do it. Tuna make heat up the heat now. Kill a bit more, that's how we do it now. Kill a sweet, can it as we run through.